sibiroto kya mazimo mwana anyanjude mbuba katebe funye mukanzu zumbegele ndega supu wa dodo olikendo weso alo abakuzala bawangale wansita momu mpulirwe nkulaba nfuna namalo walumba n'omukisa ndavuyo yango bakeri bali kati nfunye n'ekimuli senga botonde n'ekyama bono sikwini mino ono kwini wa salongo nfunye n'amalala nakola kinze yakalaba munsiku n'olyomu lwempadde omutima olyomu katweragemu situka bebi wange tunyenyemu olike ebbango oli mugole eno mbaga nageswaga oli mugole eno mbaga nageswaga olesa amalala ebyembaga byamalala wanika ekifuba abookyanga ebigere kwagala byalaali sikulimba naawo ndaba sikulise bando mulaavu sikuwenga bwendo osuddemu akabanzi njogeranga aliko omutama genda kuwemba ejja gavumenti ebimanya gyempa genda kususuuta nemmengo obanga omuluka laavu gireete n'emitawaana gikwase kyagulanyi nadduka mbagagga kwagalana yeno omulaavu kwagalana oli mugole eno mbaga nageswaga oli mugole eno mbaga nageswaga olesa amalala ebyembaga byamalala wanika ekifuba abookyanga ebigere yeah, you know.